Villain of discipline, hata ukindismim Sletish ya squeaky wise kwenye big screen Nasaka ching ching, nafanya big things Kaz, nye word ones, am nishush mim Mini sweka mwenye kiwe kuitikisa nyavu Mini fighter kauli mbiu nkwa shikisha dabu Taita mwenye mbio zisomiza puff Kama baso kona mlio kinita Mie na rap na nkitema 16 Au hata nyingi bars na rushiwa G-strings Shilingi hata bras Mixa shango nyingi applause Pitch and pambi mdingo flows Otembo kona king of flows Atbabi wa chape pa My bling bling Mi waga spring divani Mejama didin Kichwani mengi son Na napo win Nona macho ya chin chin Kama msako wa kingpin Mina hason twin twin Haters wana nona wise jalegeza Man au pasku puzo kama hauna chapoteza Na hata kani fedha nyingi Nitashika na kutekeleza yale msingi kila dakika Naikumbuka shida mavumba nkishika na asafisha lonchafua Walono mbea njana alisha na kwenye nyu Walono ngusho loliza na fute chozo Walono dhulumu wakimkopo na leap of course Kero za kelele nazijua Na so kila kinacho kusongesha mbele na tour Sure Kwani haujawe kugomewa na bags za gari pindu kwa mlimani Au kwenye speedy kali na viginge vionekani Ukapona jile dua za wale witness kwa njia Kumusu mdaifu kukere yoni weakness Mambo yaje bila force hivyo kipozu tanywea Na kwangu uhuru so chochote kato mhusu kusea